kukuwa mzima tundo fali yangu yanwe nacho ama sina kifotacho nkupambana tuna hali yangu pili mwisho ni hamsini kwenye anga zangu kibidi ukiona na faidi bas acha zako fata zangu kwani wewe ugopi nasimama kama moja sidondoki uliza tanamba kama ziongopi revolution must be done wanauliza lini done siku tapoyona isura kwenye noti siku kurudi nyuma mana macho natazama mbele success inaipigia misele goals nyingi kama pele hakuna kulala kama mzoa kudele kataa noma ije kwere teteme ka freestone mayele sometime niko busy so singi sometime tizi manga mizko so nikipi ya pandezi za lawama shasoma ukuna pambana na saka school fees ya ikuwa easy thank god kwa kuni bless leta story acha kulinga kama mdada mbefige mekwenda shule sure meludisho ado neza kwa na kitu na usifike mbali labda soma rado weka biti wane jinsi tavo kitanda wema naenda zangu sikulazimishu ni kumbuke my friends ili nkwa kote nabidu wa kutupe siku nzuri ilipendeza of course lazima ipakwe rangi kwenye mkwanja saki loss neza kwenda kama mangi afu nkarudi kama mwangwi.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afu na shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty. Everything's gonna be.
Watu wamekuzwa na kamari, sono na struggle kufight. Tukifeli asubuhi tuna force, tawini night. Kama busy ni for something, haki kwa amani. Umri wa university ulitukuta tupo mtani. Njaa ilikuwa kali machizo, nataka kula hadi sahani. Moshi ukitanda juu kadari, ujue ni mboga tuza majani. Na ugali na plans nyingi kichwani za ukubwani. So kimaindi afu nsaidi you a hater wagwani. Hata coding keys tu pia zina nkubari kwani we ustuki. Before ata bongo favor jandamo na shepu za uturuki. Before ata tamaja waponza washikaji na mamluki. Fata nyuki ule asali ya ufate asali ule nyuki. Hasa kubali ya ukataa no ni voice ya mtao wenenja na wapa msoso asogeze masaa bala kitimba kitana zuga masaa na paki la engo na lengo nkuifikisha sanaa.
Tango street, hali si shwari na kuna jeans wala tighty. Ugali kachumbali afu na shumu kwa private flight. Na kaza tufike mbali, everything's gonna be alrighty, alrighty. Everything's gonna be alrighty.